bairro, 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 bairro. Ai, ai. Mas ei, ai, ai.
McCall, you killing it.
Once again, Makod wa daddy shake. Steam. Zao zikishuka zetu zinapanda. Zao zikishuka zetu zinapanda. Steam. Hey. Mama muuza, kibanda umiza, anabangaiza, anatuchaisa. Mama muuza, kibanda umiza, anabangaiza, anatuchaisa.
Vyombo vimechachuka vilambiwe ndimu. Tunatilia maguu watupigi simu. Kwenye mechi zangu misitaki timu. Kwenye mechi zangu usikate stimu. Waliokosa nyama waliotunga mbinu. 4-4-2 mzee kila msimu. Hey.
Come you see ya gogo. Come you see ya gogo.
Tunaruka tu.
Come you see ya gogo. Come you see ya gogo.
Tunaruka tu.
Steam. Yeah. Steam. Zao zikishuka zetu zinapanda. Zao zikishuka zetu zinapanda. Steam.
Mama muuza, kibanda umiza, anabangaiza, anatuchaisa. Mama muuza, kibanda umiza, anabangaiza, anatuchaisa.
Kinaanza kichwa cha chani ndo mfate mapewa hewa. Starehe zipo nyingi leo tunataka kulewa hewa.
Mwanangu na baya, shushe kwa mpalange, kituo kwa lulenge. Bagala chalambe, so lazima ulambe. Toko wetu gambe, wanasemaga pambe. Usija na wapambe, wazee wa viwembe. Cheze za tembe, huku mguu pande. Tunapendaga shangwe.
Come you see ya gogo. Come you see ya gogo.
Tunaruka tu.
Come you see ya gogo. Come you see ya gogo.
Tunaruka tu.
Steam. Zao zikishuka zetu zinapanda.